studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaru jame fulfulde hollitindi wi nyaloma hande o alkamisar sappo e jagom lewru janvier jena yambe soki do radio dande douance miden tawa le maison de la presse do bomo ko do jettino no do kabaru jidi yo umar way galo fa hande anda ka wattu made wotteji député en gattale leedi med indi ka batu hakkolo gouverneur en be kanye premier ministre dum waddi talatar yabbi non defa yelon be kan landinirade di do wotteji le gourmari ndi yimbe lo wombe tombe wattu jone be gondi hayfude armée française dirteɗo barkan o hollitinde wiide ɓe gondi e torrude civil en wonɓe tonɓe barkan tippitigui ɗiɗo kay faali nokku noddirteɗo beere ino woɗɗiri ko yata kilogaji capanɗe jeegom ngallure tumbude nde guɓe noddirtoɗe azawat ɗe hollitama wiyat ɗon guɓal noddirtelgal ma ngal kañum wonti e gardade oɗo nokku le on ɗo wattu jamare wonde ton nde hollitiwide wayde jaam e deerana wondi heɓɓuton sembe sanne saabi de armé woni ko wala e oɗo nokku ɗi won sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde boto hakkunde premier ministre o kañi e gouverneur ngaɓe gomɓe les région ngaji ɗi ɗum waɗi ñande talatar nde ɗo Bamako ɗo le oɗo botofaɓe ƴewto yalla hono wotteji député en hani waɗirde le leydi meɗen ndi wattu joni o andaka fu yalla wattu made ɗiɗo wotteji kani wadde micciteɗen wiide ɗiɗo anniyaji ɓamanoma le batu dentino ɓiɓɓe leydi mali ndi fu yalla wotteji ɗen gadɗo e ɗiɗi lewru me waroru ndu pelle luttidirɗe e laamu oɗe kañe pelle gondude laamu ɗe fu kolliti wiide an landini oɗo golle no hani waɗir ɗum ɗiɗo wotteji Ousmane Diko
ewi zumana ceeɗu mbiya gonɗe e arda hen leydi ndi hannde kaaɗo anniya ana e ley kawral kaaldal kala ngal e wi oɗo gotanaɗo noon ɗiɗo woteji ñande 2 mai waroru ndu faabato ɗu yimɓe heɓude heƴaɓe muɗum les assemblé fawarde e ñifude du baasiji goduɗi batte yeddugol nuyga saria meɗen le junnude jooɗiɓe ɓe dagulaaɓi ɗiɗi kerɗen mo
so on ƴeewi sariyaji gardoji e banggal wote ɗi gouvernement on dardama waɗa ko wawi fuf fa woteji ɗi gaɗa e ley leydi ndi fuf tawe tiɗalla fu waɗali hen miɗo mila gouvernement on waɗan ko wawi fuf ha golloɓe sara wuusiji ɓe kota e gelle ɗe saabi woteji ɗi mbawata waɗede so sara wuusi wala gelle ɗe kamɓe goni hooreɓe
hono no jooɗiɓe dow salli ɓenini député en hirduɓe laamu ɓeydu kolliti andana jaati ka dabare latagol ɗi woteji ɗum ɗo wondana ɓe kolliti eɓe lalinali hawrde ɗiɗo woteji so tawi dabareji fu jiɓɓodike Amadou Mayga gonɗo e groupe parlementaire opposition on ko sefi keɗoɗen mo
gouvernement wat lanɗo élection kamɓe batte fu ko wani waɗede fu soɓe landi ɓe andi leydi ndi ɓuuɓi fa wawi yatto weliɗi élection an waɗe facebook ne kaɓe landiɓe ko waɗa reporté ko ɗum wona minen kamɓe mbiyata wara waɗa report ɓe mbiyata a landi dar prolong ngaji entrenaren ɓeyde mais hannde so mbiɓe landi kulle ɗe fu landina fa gasi leydi ndi ɓuuɓi élection wawi waɗe nde mbi fuu ɗumen tami landiɓe yaade élection pour lon fof ɗingala
e miccintinde mandat député en jurnama e ɗiɗoɓel muɗum élision fa ñande 2 mai 2020 ɓeɗo député en e wi leydi ankoɓe hewɓe gana heƴaɓe mumen saabu de hewɓe mabɓe keddaki hoolade heedi jamaje ɗe yo ɗum waɗi baale politique yogaji e baale haalanane en dardi woteji ɗi ley oɗo wattu jurnaɗo
fa keɓon kabaru eji amen fu do stati whatsapp numéro o anni ɗum won capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyyi e goho no noddi oɗo numéro orange via mo maire maire 37 321 berno ko ana woɗɗiri ngallure tumbude nde ko yata kilogaji capanɗe jeegom wattu joni o hollitama wiyede guuɓe ɗum won joyne kaɓorde kañum en jogui oɗo nokku wattu joni o jamare wonde tonde aɗa holli metti muɗen sanne saabi de wayde jaam e deɗiran yahatan heeɓa sembe le oɗo nokku va keɓen famtade keɗɗen Ousmane Diko
yimɓe commune Kérédou Bert les régions Tumbutu ɗo ujunaji jeena neɗɗo goni hannden yo ley kaybu guɓe ɗonɗe kaɓorɗe ɗe sema fawarde e maa wonduɓe wadde congrès muɗum nde yontere fayi ko maa wodi tonko yimɓe muɗum noon ana kulti batte rafidenagu madame ben alouseni bouchra nadine hooreje rewɓe maa holliti kabaru o seynaki rewɓe e hoore noon ɓuri fu heble hen torra keɗoɗenna
j'ai vu les filles
là où sukaɓe rewɓe ɓe jippimiɗo ɓerdan fu boni de jinoɓe sukaɓe e cuuɗi ɗi landinɓe saabi hoɗum sukaɓeɓe jaata l'école o jaabi kan o wi ɓe gala école ɓe gala dogotorore ɗo miɗo darde laamu o wara e ndi sahilguel ƴeewa ko woni toon jaati hannde sukaɓe rewɓe an ɗon ɓe gala e jande ɓeɓe dokke dewle illa ɓe jotaki ɗum mi jaɓanani
hannden ɗo ber l'école muɗum kañi e mairie ka fu gollata no hanirini batte rafidenagu sidi mohamedou Uddo Hama gondo ber e hakkilo mudon ka fayko gollobe laama yogaabe godi tonko hono laami be kanyi e gollobe dogotoro yimbe ton baawa hinnade golleji mu en kerdammo
precisement banko mi don baye wiide sema kanyi e habbitibe e madi gilla e puddi gollidinde alhamdulillah mi don e deena suka be ana jaha lekol suudu merirnde ana golla janginobe wombe commune ngaji be ana jangina mi don baye wiide golle sar wusi fu iti e nokuje battide don de seeda seeda
micintinde on ley congrès tatobo MAO kabaru hebgol jogala junni do du rafindenagu mo nokko o wondi ana wondano ila tumutu mamna muro mo studio tamani
wattu jononde barkan wonte wadde imadraji mudun dille gurmari ndi wattu on wattu fu yimbele hewbe gonde hayfude o do arme france wolitindude be gonde tonirde ton civil be ngada fi e hunde wakande mi noddino barkande be bihi dum wana gonga kambe golleji mabbe de be gonde golludi dum de be dewa hakkeji bibbe adamane le o do nokko Ousmane Diko
le communique de do yantere de sema andini holiti gubal france ngal ana wonde torde wuron kobe hewbe fasane le imadraji mudun le gurma o do kabar non tajral mu hebama heedi wombe ton kolitindo ila yontere hande minen gondi e torraji mawdi le imadra barkan ko o gondo ton seedi heedi tesit mo jabali halde inde mudun
so gongonga kon mi don puna habitibe barkanbe debe yabbi e genni fuf be joppan genni ni e kulol kanyi e tampere horngoji mabbe di timmata kanyi e aybinoji e kulbinoji dun e habitibe ngaran jamma e daloje kulbinoji be bonnan kaaki gollirdi fuf fe hunde be dalata e nok sordete barkan be gaddama fa be denamin ka kambe fu buri tampinde min sukabe amen e rewbe amen fu hakkilaji mudun en imbike
gubal france ngal non fenni de do kayfoje ngal metama jati e dido kabaruji e wi gubal france ngal imadraji mudun fu ana yubodi e seriaji bangal aduna
mido mila be kulbinta yimbe gelle be midon lugo fami baba renude gelle de wakatiji midon nanga hen terroriste en ana yaha e balde didi tan mi moini pompe jiyan to tesalitto be fu be meltike hen ko mi moini o pompe ko sabi be keban jiyan labudan
o da kabaru wadi wattumo batu po o tili leydi france do dabare gonangal de do gube ko de non lesa helo
wattu jono holli tan wiede ko heewe gartobe nokkule mawde kanya gollirde le leedi meedi ndisa jeewi be do yimbe la habitibe gombe tobe be ngattanta ko hema be hakkille fi tawede wiidebe joodi ton fu attan wakkatiji ben jaboto nokkule de be gonde joodade de mudun de dun ne dun hana latade golle mabbe kedden fa handen Ousmane Diko
bamako do jaarda fu atawan won daribe dame commissariat policier fawarde e gollirde laamu kanyu e gollanoje hore mun dun wonde leedi ankobe hewbe ka kolliti no be jogori hore mabbe ni wana ko neni sabe hakkilaji mabbe ana kinni goddum e wi mabbe de do yebare kutemun ana nay fasanne kedden na
je ononka damude bankiji na gollirde laamu atawan homini be de na ko be wala fu ko be gondi wadde so wana yarde atte atawan gondo e sentinel on tan won haybude wadobe di golleji anakaani jukkede meyi hono mum fa heewi atawa atte tan woni ko be gondi yarde na e be gondi halde halaji buli wattu mangal pade wombe damgal bankiji be padda malfaaji mu bende sera jaati wattu yoga atawa e be gondi e timude telefoji mabbe
e wi Ibrahim Maiga mo ISS bamako do kabar mudun non yodo monofu dari fa warde e kala non e wi makko habiti meden anakaani saatu fu dem jaade sabe gany non wana goddido kerden na
yayin responsabilité
mon fu darne mudum won hen gaddo ko hana fon hani jukkede dum walda e sariya jukugo tan waawi biltude dum dum waawi wadde fa yoga be baylita taguji mu ben himbe fu kan daranade dum jama on hani watande dum hakkilo seni tay joomu tampudo non an hani ite goddo watte non golle o yarata
dum da wande me endi yalla horebe habbiti me anakala do kabar mudum ka wala ko lati
Studio Tamani, yo Pabal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fédé Leyde Europe.
Sekrabe djegge lawd ne ley kere dujuto en puddira nokko no dirtedo yam foyla holi tamer sukabe jokol wonbe tombe ben jalti be ngadi ton majere mabbe faabe kolla metti mabbe fewde e wayde ndena gondo ne o do nokko dum fu dum fuddi wakande suko goto jango lycée mo dub mudu barta dubbe sappo e jenaay warale o do nokko majere be puddi dum nokko mabbe no dirtedo bin public be jottoyi to kuma ndaw o won tobe dokki dum attaque mabbe garantimindire nokku noddirte ɗo ñafinke ɗum festival mo noddirte Alkibar ɗum waɗi ley jeenayyi fa yetti sappo ɗiɗi lewru janvier ƴaɓɓi noon ɗo Sisiri moɓe cuuɓi hitande hikkande hono jaam e teɗere hani wartirde ley oɗon nokku. Wakkati nde ɓe gaɗanno ndeɗo yamɓere jimmoɓe kañum en bomoɓe fa yetto yo kuɗɗe kayefiji fof kollama to kañum e donnoɓe lanaji renni oɗo golle fedde groupe moɓe noddirte Alkibar gonɗo ley oɗo nokku guddo tugorgal fedde humide kabaru fina tawa kañum e maestro Bonkana Mayga sekrab ɗo kattere bete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴoji amen ka fande fat jee fewi nokkono andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam